Usuperuyezwa namadoda nakuhlupela kala. 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 Ikokchiwe maliye malini chewu supera kuyabwa supera. Ikokchiwe maliye malini chewu supera kuyabwa supera. Ikokchiwe maliye malini chewu supera kuyabwa supera. Usuperuyezwa namadoda nakuhlupela kala. Ushoyena makhosi ukuthi indawo zami zimnyama. Ushoyena makhosi ukuthi indawo zami zimnyama. Ushoyena makhosi ukuthi angutho umsebenzi. Ungifuna kanjani 20,000? Ungifuna kanjani 20,000? Ungifuna kanjani 20,000? Ungifuna kanjani 20,000?
20,000.